haa walaal
ha walaala soo dhawo ku soo dhawo xarunta isaal maxaan kaa caawiyaa
walaal waxay iga caawisay isaal franc tiri tin baasi wuu reerisay markaa waxa
maan kuu jeegarayaa inaad ku samaysatay in kale
dee waa samaystay macnaha maa samaystay suma garanaysid
hay
binka afar xarafan geliyey waxay u dhex xaraf geli haddaan lix xarafan geliyey way diidtay aba iyo jargare
inaad samaysatay in kale
haa
eg number kale igala soo hadal anaa ku tiltilmaamiye markaa qoraalkood garanaysa ama aad akhrin karaysaa
number kale ah
unu numberkan aad ku furatay miya kan imika adigala hadlayso
kanaa ku furtay haa kan
de uu ku furan yahay
mii furan yahay
haa
dee bink geli maslaaha mooya wuxumay soo hordhigaysa
dama binkaa kaa khaldan
haa
hagee joogtaa
harta sheekha
harta sheekha
haa adu hagee jogta
xarunta waa sahal microfinance aad maad aragtay
xaruntii
xarunta sahal microfinance
way walal wal waxba hor lada wey caa loo firi
taa tag taasaa baasuurka lagaaga bedeliyey
weli caa loo furinba
markii caadi loo fura tagoo baasuurka kasoo bedelo mustawaqahagana qaado
hayaa waxaad gee joogtaanaa ku imanaway jirti
ani danta igaga kaxdhan maxay tahay adeeg baad u baahanta adeegaagina waan ku walaal waan kuugu caawiyey
ay mahadsan
adaan badan